Know that song.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
International. Dipone zaka ya yewa mabakshat. Dipone zaka goyewa hotshot. Dipone zaka ya yewa mabakshat. Backshot. Hotshot. Dipone zaka ya yewa mabakshat. Dipone zaka goyewa hotshot. Dipone zaka ya yewa mabakshat. Backshot.
Nanga wa inamboku ya these days. Ukakamba sukwa niso bwero niona. Ni mabwere kako chabe. Ni mabwere kako chabe. Sindiwa wanga ndiwa wa mwine. Ni mtota zanga. Ni mabwere kako chabe. Ni mabwere kako chabe. Chambo baba. Nikakuona nae. I'm getting jealous. I don't know why. Chambo ninyonga, nika kupeza na ye. I'm getting jealous.
Oh baby, I just started as a side nigga. The life is getting bigger. Gana kumona na nkwenishi shankalipa. Telling my heart like mboku tuwa mboku fika. Leke fio kuchila nka isange muma tipa. Fiali fia kulumba numba na firo weleda. Padi mukabe no ponchalu keno lunko nena. Samo fidia babi ditu ikomena. Don't for jealous umu boys inga kutumina. Kaya teka ndefo kwa luko mula ntiloti. Proposal eti wali landareti. Nefifine futi tanshtapo andareti. Manje vene ni mawanu baka ziba futi. Nobe we no fish te consider. Nganti no bench fwaga pa fita. Mukabe no kulo wele la suwa. Nilina kwesheni yenizi funzai.
Nanga wai na mboku ya these days. Ukakamba suka niso bwero niona. Ni mabwere kako chabe. Ni mabwere kako chabe. Sindi wa wanga ni wa mwine. Ndota zanga, ni mabwere kako chabe. Ni mabwere kako chabe. I don't wanna be selfish.
Little bird, I'm ready to let you fly away. Fly away. Fly away. Fly away. Little bird, I'm ready to let you fly away. Fly away. Fly away, fly away, little bird, I'm ready to let you fly away.
Ooh, I don't wanna be selfish.
Little bird, I'm ready to let you fly away.
Chambo ninyonga, nika kupeza nae. I'm getting jealous,
I'm getting jealous,
I'm getting jealous, oh baby. Yambo nkala peso no. Pena visiti de tu pepa no. Ine nilekele pepa no. Tisi ile pepa no. Yambo nkala peso no. Pena TV siti ze pepa no. Pena TV lekele pepa no.
Kaya teka ndefo kwa luko mula ndiloti.
Dipone zaka ya yewa mabakshat. Dipone zaka kuyewa hotshot. Dipone zaka ya yewa mabakshat. Bakshat. Dipone zaka ya yewa mabakshat. Dipone zaka kuyewa hotshot. Dipone zaka ya yewa mabakshat.
Downloaded from ilovezedmusic.com.